La familia Tanzania, King Kong.
Uzito mdundo wa Indian kama enzi za Sancho, ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho. Mashuhuri toka mtoto, toka time ya msoto, toka studio joto, sahau kuhusu AC. Denti flani mbisho mboko halali na waza soko, siku aje na yauze kama vile Jay-Z. I'ma keep it rockin', keep it droppin', keep it rock the show. Keep it jumpin', keep it pumpin', keep it smokin' doors. Bigiwi na cheza, bagafu na tereza. You can stop me, sana sana nitakupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mkali, sina fadhari, na ndo maana pipo zishi kwa wale wasiojali. Jidi wacha warokokwe, wacha wachomoke, wacha vimbo chonge siku wala usiondoke.
Mafano fili liga ma Dar es Salaam stand up. Put your hands up.
MC mkari, MC bis, MC kibato gaina. MC mkari wana nisila wana kubari gaina.
Double records,
kubari gaina, kubari gaina, kubari gaina. Sijari, bado chenga na wakomba. Mina biti mnatoradha kama mumini. Nakomba kama shiriki na konda. Kama kicheche na honda, mlio wa vum na honda. Spirit na kidonda, sipigani nkangata. Basi bora nikimbie, singangani kunata. Bari uwezo wangu ndiye napanda siku bada siku. Spani mchana shuke usiku, na mini bora kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasanii, love kwa wanajamii, love sana mbaka wakina hiki makina nani. Msintenge mimo nenu jamani, chonde na wawakilisha nyinyi tatoka msikonde. Hey my African people, tukaze tusonge mbele. Tusisahau wiki iko na lopita, simbwele tugange. Basi hayo tuache kupiga miayo, tufikiri kwa urefu sio saiza zakayo. Salam stand up, put your hands up.
Wameka.